This is Bad Boy Classic. And you love me and I love you too, baby. Once again. Haijalishi huko nyuma nishamfanyia mangapi, haijalishi huyu ndo wangu wa milele, moyo nisimwachi. Naomba Baba yabariki mahusiano yangu leo, kwa kumpenda nimempandisha cheo. Huko nyuma nishafanya mengi mengi kibao, vigeregere ndo vilie sana leo. Wenye usta zao wabaki makwao, nikumbate tukomeshe roho mbaya zao. Oh, na kumbea Mola akupenda usima, akulinde sana ukiumwa inshallah. Seti mipango ili tutimize jambo leo, kipenzi funga macho nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me, I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you. Oh, oh, will you marry me?
Marry you jana na kesho, sherehe tu kila leo. Hata nikikudhi kwa chati, I'm sorry yangu naisema kwa dhati. Bari yetu nyekundu, tuogele wenyewe, ya blue ya walimwengu, tukae juu kama wewe.
Machozi yako ya furaha ni ya kingi kwa mikono yangu mpenzi, ni yarusha kama manukato, tubaki tunukia harufu ya mapenzi. Siku nyingine tena, nijibu tena, nijibu tena.
Will you marry me? I will marry you. Of course, baby, I wanna marry you.
Hila, nakuombea Mola akulinde sana, akupendo sima, nakupenda sana. Najombea Mola anipendo sima, anilinde sana.
Seti mipango ili tutimize jambo leo, kipenzi funga macho nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me, I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, yeah. I wanna marry you.
Marry you.
Mademo
na subiri mama heri ya kiniacha, mina subiri bada heri ya nizalia mapacha. Benz la kitajiri zaidi ya mali za Baresa, iwala so siri nimempata bila pesa. Tangu chukua toto penzi moto moto, tumepita changa moto baridi na joto. Tangu chuko ghetto tunakula msoto, mpaka leo yuko nyumbani kazi tukulea watoto. Nampa sifa na sifa
zinafikia,
yani queen kama tifo
lezo mwito maliki.
Madua na piga vita kuna mzeni metulia, Barnaba piga gita mtu teke izasia.
Nisalia na mengi moyoni, ya nyuma siawoni, we ndo furaya we. We kwangu kama peponi, penzila kwa ya wani mimi. Na kuombe ya Mola akulinde sana, akupenda uzima ukiumwa inshallah. Najombea Mola anipendo sima, akulinde sana, nakupenda sana.
Tuweza seti mipango ili tutimize jambo leo, kipenzi funga macho nikuoneshe kile ambacho utapenda. Baby, I know you feel me, I wanna marry you, will you marry me? Oh, oh, I wanna marry you. Oh, oh, will you marry me?
Me. Gabirino class. Ima the boy.